Ɗoyo Studio 8 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to ɓoki jenga fandu hala Mamadou Sama Sy jom ñalli sakraɓe heeɗiɓe. Battu mawɗo jeunesse timmi beeta ko o talkuru mbeen ko hawra dow muɗum tottama haw radio transition o e wikkolnel asmi goyta temeɗe capanɗe jeegom mbeena capanɗe joyi e jeegom yilaji jamanaɗi ɗi na hollita piltal jokkolɓe mali daraɗe darɗe mabɓe ley gued golle heɗintingol leydi ndi. Nawtorade no boniri ande kesa ley jangdirɗe tama na waɗa hello e ley jande sukaɓe ngol landol wonno ɓerne tottodiral hakkillaji beeta ko to lycée Notre Dame du Niger. Bangal haɓo ñaw deng e zika ministére communine cellalle pawatoɓe hono OMS jiidi heƴaɓe jamare yalla weltini tagu yimɓe e mbenne eɓe gonno e batu ɓe gonno beeta ko to commune jeego berɗe Bamako. Ɗi goni semme kabaruji amen hande kikiɗe aljumaade 20 décembre 2023. Bisimilla sakiraɓe. Imadaraji puɗɗiɗi ñande 1 décembre men kawrute jeunesse ɗe timmi hande 20 décembre 2023 Bamako ɗo. Yilaji ɗi hawra men ɗi kawral gaɗa dow muɗum yo 2256 fanda o wonno jokkoloɓeɓe tottodiral hakkillaji dow himmeji ɗi ɓe jogi yalla lendude ɗatti dabiriji foroji e kasindine jeunesse o. Jeerata mayga tawa tun wonko heɓene keɗo fasitango Oumar Waygalo e Ousmane Niali Bouly.
Kanko noddirtel Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre commune ɗo kabaru sukaɓe jokkoɓe leydi ndi, o holli tiwide ɗati ko yata 2256 jaltinaɗe ɗi fu garan tabede wattu joni o. Oyiɗum hollita widdu immadaraji ɗi sukaɓe jokkolɓe gondi e wadde no leydi ndi hani waylitirade.
Ɗe toɓɓe 2216 tewtaɗe golle yo immadara SNS Mali fu e guiqum en wodi dow leydi Mali ndi. SNS Mali o ana lanidi wadde ɗi yewtogoji yalla andaro e darde mu ɗon fa hewta ko handi do kabar yewtugol leydi meɗen ndi. Jeunesse Mali an hani yettede
hayeɓe gatta koyɗe muɗen no leydi wori yo ɗum wajibino yalla leydan heeɓa yaade yesso. Noon kanko Asimi Goyto hollitiri wiide o waɗino dango fewde e heddiɓe tinno gatta hen koyɗe muɗum hen.
Mi jokkolle hono moɗon sini mi ronki Jeunesse Mali fu ronki ka haala an hollita immadara Jeunesse Mali dow hakkillaji gouvernement o banggal anniyaji ɓamana on aadi du ko hollita leydi ndi fu wara daranede dow golleji ɗi.
Tongande sakkititonde ɗum faboto kono ayiɗi banggal yirwere keɓe kañe fa yettoyo fina tawa ko nandi e muɗum. Noon ɓe kollitiri wiide kanko Asimi Goyta o tottama nde ɗo tongande.
Ko talkudu ndu totta kanko ho radio transition o beeta ko o Bamako ɗo. Mbeen ardiɓe mbeen pelle jeunesse holti wiide hiila maɓɓe yo pati fey ɗiɗo mbeen ko hawra dow muɗum mbeen len yoppe le tiroir ngaji wasa gollirede. Nden no wokkuɓe kani jertatama kedno fostango Ousmane Niali Bouly.
Oui, l'engagement.
Ille kañen mbiɗen gondi ɗo ɓiɓɓe Mali nelaɓe yurde caggal leydi meɗen ndi warde kañe yurɓe le région ngaji ɗi fanda tewteɗo yettake kabaru woteji wiyama le himɓe temedoron fu capannayoɓe tawe yo sukaɓe jokkolɓe aadimo hooreji leydi meɗen ndi ɓame o an waltina hakkillo ɗum ana ley dartogoji gaɗaɗi ko hollita ley ɗi batuji wona haalaji tan yoɗum golleji dartanoɗi illa ɗi jondeji gaɗaka golleji gaɗaɗi joni ɗi ana kollita darde sukaɓe jokkolɓe yalla kañum koyemumen ana mbawana daranade kabaruji mumen fa kollita jamare nde tiɗɗallaji goluɗi e hono kañum koyemumen gatta fa paabo won haalaji kalaɗi ɗo joni ɗi kabaru muɗum haalakan
sakamara tout hakkillaji mado kabaruji mbaga bem ame Facebook ayiɗo X ɗon Twitter kiɗɗo famde sukaɓe lokkoye dow kuteji mbiyen ande kese ley jande mbiyen wonno ɓernde kawrutal mbiyen tottongal hakkillaji kawrutal gaɗangal beeta ko to mbiyen Notre Dame du Niger ɗum woni mbiyen hande aljumaɗe 20 décembre wi ardiɓe mbiyen jangnire nde ande kese ɗe yo jaati mbiyen gollirɗe sukaɓe lokkoye mbawi nawtorade ɗum fewiri ka noon so nawtorano boniri mbiyen ɗum yata fe caggal kuteji laalital gara tawa toon keɗɗana ko heɓani ɗo fastango Ousmane Niali Bouly e Oumar Waygalo.
Modibo Katile lo jangino le lycée Notre Dame du Niger e wi o musel wadgol ngal kawrital ana fawi dow hollitingol sukaɓe l'école nafa gonɗo dow ande kese ɗe.
So tawama téléphone so ɗum tawama ordinateur na internet ngaji fourso suka hay bayi iɗum wawi bonude hakkille muɗum sukaɓe ɓe ƴewto yalanoɓe kaali nawtirade téléphone ji mabɓe kañe e konandi e muɗum kono ayiri banggal jande.
Sukaɓe l'école jaltuɓe fa heewi hawde e ngal kawrital kolliti wiide keeɓi faamu sanne dow kabaru ande kese ɗe.
Mi faami wiide ande kese ɗe so neɗɗo hay bayi iɗum bonna hakkille muɗum neɗɗo ne hani nawtirade tan so tama ƴewtotoɗo kono ayiri banggal andal muɗum.
Gerfi yewtereji waɗama ley hollitingol mbawgol nafude ɓe sukaɓe l'école yalla no ɓeydoro faamu dow kabaru ande kese ɗe ɗum e ana yewtereji gaɗaɗe ley ngal kawrital.
famen be holti wiide beta ko ele communiqué ben diwoji mali ben ngadi hipgol do ben nokuji jogaji leetin za watten dum wadi nogo hande aljumaare nogo di décembre den wi kerol leedi alangeri den e wilarmi te rusin hobe itama jotti ben mublaji kerudum bonnama rojo ben itama major ndar da jamarnde ben waltinde hakkilaji mabbe ben do pilital famen be renude den leedi di tala to yimbe taw fandele kawdi ben habbo bangal deng e zika beta ko kawtal wada ma to development social commune jogoberde ballure bomo ko ministre cellal e pawto o mabbe be hono ms ben jidi e jamarande yalla bedande be do famu ben no hani jogoradi e ben kabaru nyaw zika o yalla no hani sakadi kabaru nyaw zika o kanko be deng e zika jafodon kanko doktoro goddo to sref commune jogoberde woni docteur mario tou traoré holti wide imadra fana mudu yufa handi jamarande bedo e be mabbe hinade golle o no fewri keddan ko hanne mi horedo fosan Ousmane Nyalbouni.
Nous sommes là ce matin pour
min gari do beta ko yidude e ardibe jallegni famin kolli tabe golleji godi do habgol e nyaw dengo o e hon o sakirte imadara fu mo min gadi no nyawji di cawrira fu sine jallegni di koydum en ngataka hen fanaaji tewte di baawa hebede e di nyawji bawdi warde den no se non dun an holla wiide e nyawji bondi non e di kulbini safareji kerta di ngala tafon bawdi sawrude o nyaw ka imbe no baawi rantade makko dabere arandere fahim be dento e makko yo cenam gadon yo habgol le commune jagob o men limti ko yaata himbe temme taton be nyaw deng nangi didon njawti kabaru nyaw zika o himbe didon woni mi o nangi
deux cas de zika
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
bon goto lekede leedi ndi ben jamarnde no jogi sugula no ben no tewuji di bamirte muto e kan katakatani ngaji den no holti wiide dum yata feccagal farati nyaw e bunandaji goddi to segu yelimane ben fo kanye bam ko do dun be do bi jamande do jamarnde toti hakilaji mudum e dum ben be do ben kayaba ngome to kayaba men horti no hukki haysar jarake dana ko hebani du fostango umar begolu
segu ya sugo tali moto la
kutu hendu mawdu ana do segu don ni tan be labir tewuji didu be uddata ni hin fi e hunde be kan yaltini do hendati do segu do be kan iwde no tewuji din gorjino so be naba dum le nokkule de jamana na hanu kede hakkilaji lobbi yalla no wayilta hakkilaji mudum tewo be joto wakati festam e chawan dum e chakuji na ko nande mudum irum santi le odo wattu hendu an heewi le nokko o tewuji din ni tan be nabirta dum an hanu ko tebe jewa daydo tewuji ngatta dum santi
ben bangal muudi kabroji amen yonterande ben yobburi fufu ko kanko kayaado li alangeri nodda ben wonande ministre ko nodde guldal hakunde lede mo malli nyanno lele sewal im fa hutine dum fufu kedda fosango Ousmane Nyalbouli
lay yonterande Mamadou Samassiko en puttira wartude kabaruji di halde hala bureau di conseil national di patronat di Mali kollitindo gouvernement o jabuji golleji di watta lay lamudun 2022 2027 kabaru kura mo ingol no kuje jamare e yobugol usoroji yo golleji di be kolliti patronat won ko darti gollirde edem kabaru goddo ngado lay yonterande yo martingol gumpo wiade nyaw jonte nodirte dengo o mata makasen imbe jettom wobbe do won be nyaw zika nangi lay mali do yottade ala sappo jeddi lewru décembre ndo di aradoji direction nationale de la santé et de l'hygiène publique hokkidi intimindra wardude kabaruji yontrende halde hala wulitagul ambassadeur leydi algérie gon o le mali alal barende e wi ministère humuninde hajuji mali gon isalla gol wulitagul yo hollitinde metal mali golleji di kanan ko be leydi algérie gondi e wadde ko sakiti don do tugade kaldan gadangal fa jam hebe lay mali gal di golleji di la mali o holti wide dum wala hakunde gidirabe
bangal yotore sembe cialde mbiyanna nyaloma sappo bo championnat ligue 1 fuddan men fudita beta ko mbiyanna kikida ko nyafudun asiral bamako mbiyanna ardido championnat o bemudiran fc binga joliba ac mbiyanna as bakar jandu mbiyanna baraville jangu yesse kita mbiyanna bisima 11 kirater nyarila on watu goto watu 15h mbiyanna 45 sadmalien e bam mbiyanna yi dan mbiyanna af e sakba dum timita kawajama hande mi tondo fasatum tade bangal jamu 3321 ma onjey do mbien application studio tamani yu bangal play store do sede yotam medet magazine
ngatto non koy moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley Mali. Himɓe hewɓe taggita wiyede o nangi ley leydi meɗen ndi. Ousmane Touré ñawɗo cantanaɗo holti en hono o ñaw wori.
Ñaw dengo o nangi kam fuɗɗiral na walla calɗi, na walla hoore, metti ɓernde, sifa tampere momde e ko nandi muɗum. Ka noon na walla calɗi ɓurata fuf tampirde
joomum.
Ñaw jonte denga hana yeɓede. Sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa. Woni ko holti wiide Touré.
Yo gonga ɗum ngu sambinta oɗo ñaw ka mo walda fe e jonte pali ma jonte goɗɗo. Yo ñaw denga mo hana fe yeɓede nomo satiri bonoda ni. Ndenno tinoɗen ƴewtoyade oɗo ñaw ley cuuɗi dowotoro. Yalla hakkillaji amen nambalto.
Ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no sijo tamani e faabodirɓe muɗum.
Ministére kumaniɗo cellal kañum e hinna yurmede.
Yewtere meɗen du keɓal hannde ana wiide kabaru liɗɗi holtan wiide liɗɗi manndi yo tato ɓerdi mbernge banngal kabu golle liɗɗi ley runde Afrique caggal Kenya e Uganda ndede ko ɓuri tonngaji temeɗɗere ko ɓuri tonngaji temedere woni liɗɗi goni heɓetiɗi caga hitande fof ley leydi ndi. Ɗum ɗo holliti ɗum woni kamɓe hinniɓe oɗo golle leydi Mali. Kalifa Goyta mbeɗen wonko heɓani banngal muɗum keɗo fostango min e sita siɗiɓe yo en kiri jaam. Cogu liɗɗi na yewta bawɗe jambare nde e ley nokkuji kewɗi leydi ndi. Ka ele haalaji yimɓe ele yogaɓe to Ségou e Bamako on holtiɓe na cooda ɗum bangal sababuji kewɗi.
Lumi sowana liɗɗi mi watta e maafe, yalla maafena ana weela saabu ɗum ne jaafi ɓuuri tew. Homo fo ana wawi ñamde liɗɗi na moyiri tawa torra fo hewta ɗum ko naari bangal cellal. Le galle amen liɗɗi tammi ɓuuri hasgude e ñamde. To minen ga Ségou mbeɗa heɓa liɗɗi lobbi joni ɓuuri duɓi jaɓɓiɗi. Ga hikka liɗɗi ne cogumi heewi sanne kilo goto yogade ana cotta ɗum 100 ga arano ɗum 500 e buɗɗi deɓe sappo.
Ley Mali ɗo so ñamude ma ɗum so yeeyude liɗɗi ɗi ko ɓuuri hewde sifaji ɗiɗi ma kecci ma baylitaɗi no holtiri julaɓe ɓe. E wi ɓeɗo julaɓe jooɗiɓe Kucala e kajolo ma ɗum Kay keɓal ana e golle o jaati tellaji yogaji e tawede foof.
Cotto liɗɗi gelli kajolo mi heeɓi hunde e cottugol ɗi liɗɗi. Ga samoji liɗɗi ma foof ana wawi bonde ɗum natantoma tiɗalla. Min kay jooɗimi mi heeɓi kulle fo e cottugol liɗɗi. Min mi fuɗɗigimi golla ɗi liɗɗi ga ñalnon hannden miɗa yetta Allah mi heeɓi kulle fof ko hasagin e muɗum. Mi wawi jaati mi mahi galle. Min Kucala jooɗimi liɗɗi cottami miɗa heeɓa hen hunde. Liɗɗi amen fof kodiyansi ƴiwata. Min mi cotto liɗɗi mi heeɓa kilyandu. Cottugol liɗɗi ana jogui nafa sanne. Ga watti taƴmin courant joni ɗum hettini tiɗɗalaji kewɗi le golleji amen.
Bargal liɗɗi lollirgal pisciculture na yirwi sanne ɗiɗo wattuji ɗi ley Mali. Si liɗɗi ɗiɗi goodi bangal muɗum keɗɗana Elhaji Samake mo golle muɗum yo margal liɗɗi.
Mene projet amen golleji muɗum ko ɓuuri hewde mum fof gollan liɗɗi tan watta. Somi heeɓi liɗɗi debbi tati mbiɗa wawi hokkuɗamin liɗɗi kewɗi fa heewa. Samoji mbiɗa wawi cottire ko yaata ɓuuriña sappo ɗiɗi e muɗum. Gollal muɗum ana tiiɗe sawo sa wala bawɗa. So wala hokkutu jiyan heewi margol liɗɗi dow yaafa. Margol liɗɗi ana jogui nafa sanne le keɓal leydi meɗen ni. Hewɓe ana hana fijirɗi golleji. Mene mi heeɓi hen hunde fa woodi.
Yala hucande hoore golle o no fewiri. Batu mawɗo waɗama Bamako ɗo ñande Alkamisari nogo ko décembre kiloɗi ɗogol ñalaɗe hertanade liɗɗi. Yo yalla lambiɓe ne gattan kilo sanne yirwere oɗo golle o. Keɗana Cheikh Mar Diawri Mayga horejo kala kinniɓe kabaru liɗɗi.
Le golle liɗɗi ne leydi Mali mi wawimi cotti ko yaata tonnaji temdere. Ɗum yirwini keɓan leydi yaada yesso sanne. Naati hen saabe jaade sukaɓe jogalɓe ko hewɗi heeɓe golleji. Ko yaata 1,000,000 sukaɓe ɗum heeɓi gollal. Sa ƴeewi hannden ne yimɓe temdere fof yimɓe jiɗɗon ana waɗa golle liɗɗi ne leydi men. O ñaman darnaɗo ne inde gollal liɗɗi ana jogui nafa fa wala seeɗan. Dabiɗa han feere yalla ɗi golleji liɗɗi ana hutini hoore fo hannde. Le temdere fof capanɗe joyi e yimɓe golle
yalla kabaru liɗɗi ne nafa leydi ndi. Dunkenɓe ne darda laamikoɓe ɓe wattani ɗum hakkillo sanne saabu nafa ana hen sanne banggal keɓa leydi ndi. No holitiri Oumar Biti Bali dunkekeɓe.
Gollal liɗɗi ana jogui nafa mawɗo do kabaru keɓal fattade kabaru ñamiriji. Ɓeɗa hani fiɗe dabiri fa hannen yalla golleji muɗum ana huncina hoore ko nafata yimɓen. Ɓeɗa hani fiɗe dabiriji yalla golleji muɗum ana huncina hoore pati daro fe
saabi rafidenagu awoɓe nokkuji kewɗi leydi ndi keɓata hinnade golle mabɓe no haniri e wi seeda fuji.